baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowga Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wadahadalka heshiiska ay Britain uga baxayso xubinnimada midowga Yurub. May ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka Ireland. May ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib u saxiid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii Noofambar wada gaareen midowga Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka dalkeeda.
A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation.
Aqlabiyadda xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wadahadalka si loo qorsheeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wadahadallada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha. Waxaa cad in iminka ay jirto wadiiqad toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyadda goluhu ay rabaan in midowga Yurub lagaga baxo heshiis laysla ogol yahay.
Laakiin afhayeen u hadlay midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arrintan ku gacan sayray, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey. Michel Barnier oo ah mas-uulka midowga Yurub u qaabilsan wadahadallada Britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay.
Qodobka keliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midowga Yurub ay yihiin kuwo midaysan. Waxaanu taageersanahay heshiiskii aan ka wada hadalay Britain, dibna ugama laabanayno.
Barnier ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midowga Yurub John Claude Juncker uu si waafi uga hadli doono arrintan. Heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayaa marxalado kala duwan soo maray, iyagoo aakhirkii bishii Noofambar ay heshiis isla gaareen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub. Heshiiskaasi ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee Britain, iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan Britain iyo dalka Ireland iyo qaabkii loo maareyn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal, kaasi oo si ku meel gaar ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare May iyo midowga Yurub, iyada oo qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay Britain si rasmiya gooni isugu taagto, dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah. Heshiiskan ku meel gaarka ah ayay Britain uga sii mid ahaanaysaa hannaanka cashuuraha ee midowga Yurub ee u dhexaynaya Ireland iyo Britain. Dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in weli Britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hoggaansanaato xeerarka midowga Yurub, xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Heshiiska Brexit ayaa qorshihiisu yahay in uu dhaqan galo bisha March ee soo socota, laakiin haddii intaa ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen, waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowga Yurub iyo Britain. Waxaana arrintaasi aada uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arrintani saameyn karto. Hogaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada haysa Britain ay qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub dib u dhigato si wadahadallo dheeraad ah loo yeesho, isagoo ku taliyay in 3 bilood dib loo dhigo arrintan. Madaxa sirdoonka Maraykanka Dan Coats oo shalay la hadlay baarlamaanka Maraykanka ayaa ka digay in heshiis la-aanta arrintan ay keeni karto qalalaasi dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee Britain iyo midowga Yurub.